Ewi le malo si o whaiti o ngā nisi ai o lo tū mau peata I tae o malo se tete ma teritori, ato ai ma le pāle mi o le malo tele Malcolm Turnbull, I le tā ua o na wha ma mawha o tū la whono e wha atatau I pui puinga mai o sofa I ngā terorisi. I le whono ata I tae o malo I au se talia nei le COAG I le vai aso na te nei, na mōli mawina I le au tasi o pāle mi e se tete teritori ma Malcolm Turnbull I tū la whono, mō pui pui ngā mai o sofa I ngā terorisi. Na sāu noa le pāle mia se te teo New South Wales Premier Gladys Berejiklian e tā ua te leo na tutusa ia I ngā matū la whono e tā ofi a ile atunu o atoa.
The states are in violent agreement on this. I'm really pleased that all the states have indicated they will come up to where New South Wales is in relation to bail and parole.
Nā whapena fo I o Natalia e le minister senior o le Northern Territory, Chief Minister Michael Gunner.
And while we in the Northern Territory haven't experienced this, we recognise that we are only as strong as our weakest link, and we don't want our fellow Australians to look at the NT and say actions in the Northern Territory are impacting on the rest of the country. So we recognise that we have to come together and be united in how we deal with this.
O se tasi o vaenga o le tū la whono, o le a ave ai I le ole ole pule ma le a ia e saisa iai se tangata e masalomia I le tau pule ina, po o le a wai I se o sa whainga, mō aso I se fulu ma le whā, e au noa ma se mōli anga. Nā sa au noa le pāle mia, o le a iai ma le pule wha amalumalu o le wha amesinonga, I le wha tino ina o le vaenga le nei o le tula whono.
It is a very important tool, as you know, with terrorist offences, with terrorist incidents, the police have to move to disrupt them very quickly, often more quickly than they would with another type of offence that they are investigating. And so it's important that people who've been arrested can be detained while evidence is being gathered.
E le ngata I lea, o le atu uina I le malo te le wha a maumaunga uma o laisene a veta a vale o tangata uma I le atu nuu, ina ia mawhaia I ona I loa I lātou, o loo masalomia I no fuanga whaitele. Nā whaalia, le naunaunga o le pāle mia se tete o Queensland, Anastasia Palaszczuk, ina ia whaatūlanga le tūlā whono le nei, ai le I o'o I le māsina o Aperilo le tausanga fōu, le o'o lo'o whaamoemoe whaia I le Gold Coast, ta alonga a mālo le tau pulenga, le Commonwealth Games. Pei ta I o lo'o iei le popolenga o nisi, I le so lia o a ia ta tau, ma a ia I whaamatalanga pui puia I lalo swinga nei le tūlā whono. Na sāu noa le peresetene o le whono alo ia le Law Council of Australia, Fiona McLeod, o le a ave ese mai ei tangata lau tele. Le a ia e io e ina pe te te e ai I le whaonga ina o lato wata mai si wha maumaunga o lo o io lato lai sene ave ta vale. Ma o le a iei fo ima se tu langala matia mai o so wha inga I lungo masini computer po o le hacking.
So you might have applied for a driver's licence and suddenly that driver's licence photograph is to be shared with law enforcement agencies across different states and territories and Commonwealth agencies. So that lack of consent is an important consideration because privacy is something that we guard very jealously in Australia. And we have seen over the last 10 years with the introduction of many, many laws that give the police powers to act without oversight, a steady erosion of those rights in Australia.
Aina sa unoa le pāle mia se tete o Vitoria, Premier Daniel Andrews, o le wha mua, e te taulava ona ave I le pui puinga o le saunga le mua tangata lautele, mai o sofa inga terorisi.
Some people have the luxury of being able to have that notional debate. Those of us in positions of leadership do not have that luxury. We are called to act and we are called to make the changes necessary to give to law enforcement and our security agencies everything they need to keep Australia safe, and that is what this COAG meeting today has done. And it is this forum operating at its best.